Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumaare sappo go lewru utu jena yamde soki der maison de la presse Bamako jottino no do kabaruji do yumoro yigalo. Hodo wadi solle fol sa hengel fa hande ko ndartete ko heba ka wakkati furdu atawon tit Allahje gondi e matede le hen kambe kadime ande be mi ko lati sababu mudan heewi. Dum won ko noddita vacances citoyenne kawtal mudu sappo gobal fuddalde sappo e didi lewru uttundu ko yata sukabe jokkodo ko yata sukabe hayebe mbieten ujnaaji joyom iwrile tataydi fu le leedi nena gonde hawtinde le kedde leedi malindi. Nyaloma keejinaada kaytaaji le rumde Afrique nde dum yambinaama alkamisar nde le leedi malindi tiida laaji mawdu gonde mater sabde nokkule goddanto laamu o waa yottal sakko jamaade heba kaytaaji mudu en di wonno sembe kabaruuji dum en jiginyordo bete hande di bismillah monon e hadaate. Num jiro won to boggi jamde to Umar Waygalo joodi do mikoroji dido Mali Niger kany Burkina Faso de do leede le tatile le folsa hengel tidalaji mawdo gonde matede le hinde dubi cakiti difu micciteden dudum won latiki sababu so lamu yidan kippite le odo nokku tidalaji di holi tawedi di kewi sanne ko nayiri bangal hono gube kabato noddirtotode dinan koje kany fa yotto basi jakkune jallenye odo nokku dum latiki sababu dum so hala yirwere ka wawa halede sitati dibe
ande bi kanko avoka andoda kabar politikaay cek Umar Konare o holliti maral demokrasi won ko boni lewi makko sabe maral bongal demokrasi en wasi kulleji yogaje ko nare bangal fina tawa meden dunati sabe hanne de ledde le fon sahel anale di torraji
prenez le cas du Mali
pame misali mudum do leede amendi tan dub chapan tati chagal ko demokrasi walle mayo leede amendi tati le hen fu didi ka wala e lewi amen mi ngala ko mi nyama mi ngala jande kantine leede amendi demokrasi o ka wala fu ko nafi
a fayi
kanko goto andundo honen wolleji timnirte hakkune leedin al hasan hamacha holiti wisuna bibbe leedi jangine hakkileji lobbi ko faabotobe honkide de leede yarda yeso
il faut façonner
balebe wonde afrique uri fu gombe le baleri faayotole sa halleji amendi ana hani ko biire ana hani ko mi anda hudu woni ko nafata leedi amendi hudu woni ko mi baayi wadande lingi so yimbe ana hey be bonta ko kadule kantide be danta ko no ngidi sikka fu wala hemso dum heddirke ni be jaltam be nanga boli be paabo mangal pat en be riwude kananke en chubabe be ngara be joodo
e s'installer
fa han kam yim andre kabar maral be holliti wis maral bongal kuteji mudun won ko hewti le fo sahil le nyol man handen misali bonude ko la hakuna leñiden wadude lafi deejere di enannan mudun
di do kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamani. Leydi Malindi holliti wiide woji France dibe noddirta Air France di tinno fat njottole nokko kasse nobe kolliti wiide be kolli dido kabaruji le communiquer non leydi Malindi holliti wiide wattu jona fande be gonde jukkitade basi mabbe akul mabbe kambe e France en biyan hono ko nayri bangal no yimbel be kan hebirde kaytaaji ko buri fu nafude den dum woni talke jibinirde kanya ko nande mudun o do nyalawmo yambinama le sappo lewru uttundu ido wonde wadede le wakkande tid Allahje gonde matede le leydi meden di mi citede wi nokko god anton lamo wayo taddu sako jamande hebaton kaytaaji fa kebe famtar kedden Ali Sidi be Ousmane Yali Boudi
e wi njubbinawo golleji Union Africaine le Mali Mamadou Diarra suka be kibina duubi joyi milliyoji temeder e sappo e jeegon woni be ngala talki jibinirde le Afrique kanan o yetti ima daraaji kanan ko be leydi Mali gondi wadde dow kabaru majjun
duubi sappo chakiti bi adadu talki jibinirde beedi kele wurunde Afrique yoyi chapan nayi joyi le temeder do yettike chapan joyi joyi le temeder don saabi so fedde Union Africaine yetti leydi amen sanne le ima daraaji do wonde wadde la talki ana heba wadede biometrique
direction état civil holiti metti mudun wiide rafinenaago sabim bini wadde fa himbe donka hibude talki jibinirde burulay nge woni jokko directeur état civil
talki jibinirde kew suma na do bonna don sabe so kana ko bide ame du fami donka wiide wajibi kina min gara dido talki biometrique yala ideketto min gondi filital talki bonna
horebe direction national de l'état civil ana jatta golleji gondi di wadede do kabar windugol jamare nde e be darte himbe he jokkina windade
hejo projet heso ngobbe noddir hydromet wattu jono dum fuddi leedi malindi le ngodo hejo hollita wede croix rouge leedi malindi kanye do be goldita kanye gonde waddi do imadraji ko yata milliyoji temdre chapande joy cfa be anni wattu le hen ko nayri bangal banque mondial do fabuto be dido golleji fa peto no tid allahji ko nayri bangal no wattu wonde woyltirade wori leedi meden di fa kebe fam tare fande kedden Ali Sisi Ousmane Yali Boudi
o projet fanda mudun yo daranade yalla jamarande ana wota woyltagol wattu sek Fanta Madi Kone woni jibbinawo golleji projet Hydromet Mali.
La première imadaraji arande be ngatta di ana wodani gollirdi bawdi yiltinde kabaruji di didogal mudum ana wodani gollirdi bawdi yiltide kabaruji bawdi nafude gollidi guddi ne deede amen ni fayoto jamande hore
o projet wadandu fa denag wada e daranagol ko yawi faradeji gondi do wayli tagol watto dum woni ko holliti wiide madame Traore Assita Koulibaly horeje Couraruz Mali
de kan fiide dabereji di mbawi fu yalla me chakko dido kasaraji ngaden no mi mbawi du fu yalla gollirdi kumani di meteo le leede amen di ana heba hokkude jamande kabaruji le wakati bawdi latal sababu horende be jowde kasaraji bawdi hewtade
holdin wiide golleji o projet an kan wadde le lebbi jeego le leedi meden di fu e mangal mudun
wattu joni en kala hono kabar do dum woni ko nayri bangal vacances ko no der citoyen ko en biyan kawtal mudu sappo gobal dum fuddi le leedi meden di sisili mo cuubi hitande hikande no sukabe jukolbe kani wadirde imadraji yalla jam e dejeran hewte le nokkobe kolliti wiide bete alkamisari kenyen sukabe jukolbe be yuri do bomo ko do wattu joni be ngare be ngada e batuji mo le kedde leedi di Ousmane Ali Bouli
hejande sukabe jokolbe do kabar ko noddirte vacances citoyen kimmeke bete alkamisare de do bomako do fewtude yaade tene le region sa e soufroulay le region moti ko yata sukabe jokolbe ujinaji njoyo irube le region ngaji di fu e district bomako goni e mabbe ngal kawrital hakke jonte didi yo fa sukabe jokolbe jangine kabaruji kewdi leydi ndi hono kabar neddaku leydi yankaku finatawa eno jam e dejere hebirte le leydi meden di fuddugol di golleji vacances citoyen an kan wadde sappo didi lewru utundu soufroulay le region moti timore mudun noga e jegon lewru utundu tene le region san vacances citoyen yo hakkilo ministere humaninde sukabe jokolbe e UNICEF do itugol jawdi coopération allemande
wattu jone ngaran halde hono kabar yotere meden ninde dirten zoom sir en bien dum dossier de la semaine dum kalten kabaru mudum do jetti lewru utton nyaloma kejenar kabaru ko no dirta musuji ko hollitindi wi bien won yimbe do horsimbe dum sanne sanne won yimbe do dubbe korsina dum feyi hono worri alisi dum woni kanko mam bien wattu jone Ousmane Ali Bouli kany fa yotto sitan sidi be
di gullali musuru wotru noddirtan koy kuma to Ousmane Mayga jonnu musuru warti foso on nyama ni on noddirtan musuru makon warbe nyamida
koy kuma
le kanko gorto to boutique on horsin sanne musuru sabe no musuru ana wela mo sanne ciagal mudu jati ko hollitibi musuru ana liwa domi en nanan mudu Italy boutique makko
yaguma akada
be horsini musuru sabe no wada fa domi bonnoji kaake boutique ma dilla sini musuru nawi awa wide kana heddo nokuma sini a haybe horma wadde ke mudon ma jati a yoppandu ya haaju mudon di weldum fu warta sini himbe wobbe bi musuru an edo naaw kam sanne wattu nyaamami fu hokka musuru andu
musuru daba goto ku marte sanne li lamu tumude e lamu gaw yimbe yogabe holliti wi margon musuru ana fawido kabaruji kewdi ni den nokkuje
tous les tomboxin 80
yimbe tumbutu teme doran fu chapan en jeno ana mara musuru meden kortini dun sanne tew musuru ana sawra nyawji yogaji meden mara musuru sini sudu waran samude ayya musundu doga dilla sini woma balde mundu ngari timmude ayyan dilla le dina jati wana ko harmi
gadu ya tawede fu kango noddere aset bagayugo goto e jodi o genni bamako holliti kan yida musuru on hollita ko sabi bindun
jammaman mi yida musuru sabi hakkilan woda ko boni ana tawe e mudun ana yiddu takkade ne do sanne hanyandu do hebi fu na tutan sini ye nyaame ko boni do hebi fu
le fina tawa meden jogabe jati mila hono musuru wala dabba ko hani marede dungu holliti kanko noddirte do jula kunade musuru wonde e suldere nyolman hande ko holliti wisa yogabe yida musuru dudu ana fawi do kulleji di kambe tam andani
l'imagerie populaire
nafa won torre won e musuru dun dabba mo himbe yogabe kursini sanne bawa yaade ciagal mudon watti yoga sini wonko anni wadde le suudo hon kabaru yawtugul ayyam yoppan galle on dum woni ko boni e mudon ana seedi e bosaru kanyun ko lati fu yoppata neddo mo
de 100 metres
ciagal mudon nyabla yoga antu neddo an wa hebden sabe watti fu tawde e musuru le wi kanko docteur Lassana Diallo goto andro kabaru nyabilaaji hebeteedi bangal dabaaji
himbe ngatta hakkilu mabbe musuru an waay latade sababu rabugul nyawuji yogaaji himbe ana kaani rentade mudon kaybe don fa gasa par keba nyawuji sabe mudon nyawuji ko no hokkat ana kewi hono nyawuji buuje doyru don enandore mudon
mechutu ne wiso lede balebe yogabe ana mila wi musuru wala dapa ko neddo hande mardal galle mudon ga le lede europe musuru ana yida sanne to yimbe yogabe
do ngarte haddude beete hande do kabaruji meden di odo mbay hebdi dum fuulle application amen Play Store mo sijo tamani fa ndie fe no ko nande don do e ser yowtre meden de ana wodi wassalam.
Taki godan do sukabe jangobe mari
micite kanyen ewi andal mo do limore e jande France ni kore fa dum wada ngade fijo ecole a la radio do viamu
ana yasi no de mere do chepantateji tati idi gode denka alo yimbe viamu tindina o
suka fo an waya wadde ngo fijo do yamirore ba mabbe na ina mabbe ono mbaye nawtara telephone mabbe
Fijo école à la radio, yo gola studio tamani.
Kanye e ministère humanine jande, viamu e UNICEF.
Wattu jone en garan haddo no kabaru yotre meden so bami fa vacances yoppama micciteden wiide yoga e sukabe fu hin jahan heddan paabo saraabe muuden so wobbe tawama demal andi wobbe dottano no duranan saraabe muude kanye ko nandi muuden dum fuudu wobbe ko litti wiide idum e birre suka kanye fa fama ko saraabe muudun gollata fa wa darnaade ko hore muudun jango fa kebe famtare ngare kede ko mini Ali Cisse min pruni on do hen
Reminde gay duroyde di anni yoga golleji di sukabe wata wakati ndungu kajolo kolokani fanje tola bankas edo sukabe ka holi tv le di do golleji di ngata le gese de kana wala be sanne
sengar wakati amanga finish an yoga
ille bete kecce bati nabami dabaji amen di yalla di nyama farda no fuude remte do bankasi do miden dimira dabaji amen di mide rema do tigaji so miden chultino min nabata nay bi fa jaraya miden yawa dabaji bi miden kayba gese de do mi jango non ka wattu joni mi faabo sara am
don ay reena ne nyira ay seneke
Samuel Koneka e Martin Jaraye sukabe gondube sultude le ondo wakati do woni vacances be mbi ondo wakati sultere yimbe be gollanta le gese mu em yalla be keba kals be mbi e be bawi hebule teme tati nyaloma fu fayso golle o ana tampina be sanni
yende fu min jahmi gollana yimbe le be e be jobo min bu teme tati miden keba kaki jangirdi
aban permete ganga e gol minen sanere
balli go sukabe le gese de wakati vacances ye huna na fore sanni du ye birgol mabbe du nam holitiri wi da yoga sara be gombe le wuddu fa to le balere ni di amendi le wi mabbe battinde sukabe mabbe wattude koyde mabbe le golleji di ana way latan sababu e jodu mabbe haybude be
kuro ya non ka demse no platform
wattude sukabe demal idun e birki mabbe yalla mbawana koy mabbe jango mimmi naba sukabe gese yalla mi be haybabe durde dum wana ko yafini mo mo faabo tobe mo jambo
abu dege barala abu ko jono tigen ngoya
jinganobe hakkeji sukabe ka holiti wede golleji de wedo sukabe watta na hani haybede du hana jabbintinede du tawede wonko be baawi faborade sara mabbe fu bintu anta jara yo suka parlementaire bamako do yo suka gondo e parlement bamako do
vacances wala ko wadira sona fa suka be chulta be jangi libbi jenay mi mila sara suka be kan yopude suka be chulta fadima watto de be golleji tidudi
andinde tan wile odo wakati vacances sukabe goleji kewdi goddi wonton de watta